uzongishada ngisela mina sengimntwana uthi uzongilobola ngisela mina sengimntwana uthi uzongishada ngisela mina sengimntwana. Uthola munye unye namntwana onyeka fakela ukukhuluma. Kungcono uthola munye unye namntwana onyeka fakela ukukhuluma. Onyeka fakela ukukhuluma ekhaya kini. Onyeka fakela ukukhuluma. Ifuthi nami ngiyafisa ukuba nawe kodwa ngeke kungisize. Mina dali ngiyakuthanda ukuthanda kodwa ngeke kungisize. Ifuthi nami ngiyafisa ukuba nawe kodwa ngeke kungisize.
Abazali bakho stimasana, abazali bakho babukethe. Abazali bakho stimasana, abazali bakho babukethe. Abazali bakho stimasana, abazali bakho babukethe. Abazali bakho babukethe. Abazali bakho stimasana, abazali bakho babukethe. Abazali bakho stimasana, abazali bakho babukethe. Abazali bakho babukethe. Abazali bakho babukethe.
Awubeni mina ubisana nabazali bakho. Yego beni ngubani. Sana na bazali bakho yego beni ngubani. Yego beni ngubani. Ngathi ngubani. Ngoba ngathi ngubani.
Isubebebebe.
Ngoba ngathi ngubani.
Isubebebebe.
Thank you.